Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always pat to the top. Man, what the?
Naanza na hii sifa yangu mkwe. Misifa mingi na ukwezi. Misina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi
mavumbole, vumbole
jawaipewa
mavumbole, vumbole
takasikie
mavumbole, vumbole
kavumoradi. Tatizo lako sheri, unanistajabisha unavyonipendaga kweli. Oh, inanyuma wivu naona, mina umia. I'm in love wewe, nampenda sana.
Penda nebeziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na roba kwa kilo.
Uganda, Kenya, Burundi, na Rwanda, na Zambia mpaka Mozambique, Ghana mpaka Nigeria, Cameroon, Sudan mpaka Somalia. Afrika, Afrika nzima tupendane.
Tupendane, tupendane, benziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na roba kwa kilo.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajitama sponsor my love wasiku zingue. Wanajona my boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Ula, ae, honey bunny wuna bana. Yeah, wengine wote wanachia ya ya.
Wafumule, fumule.
Mapenzi mimi